say you will.
Jamal anafanya rap inang'ara. Jamal anafanya rap inang'ara.
Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kakichwa chako chepesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kakichwa chako chepesi, ya utegui kitenda wili. Kama ni ukari, hundo muda, kunfesha icho cheo. Wataomba gangwe, ni wape siri, ya kwa mkari leo leo. Asante Mungu, jalari, ndo negawe vivyeo. Kwenye safari, nisha shinda vikwazo kibao. My phone stays busy, one more can I say I made it. Started from the bottom, now we on top of the building. Kwenye balcony drinking rum, my captain is Morgan. No pige mwinge mloko sub, kwa bechi mtangoja sana. I've been making bangers for decades, yeah I'm tryna get paid. Dili chungu mzima chachwa kibana, it's okay. 120 kwenye kona, I'm on the road to the riches. 120 kwenye kona, I'm on the road to the riches. Kwanza hip hop wanajua mina yusudu. Soga zangu mini mambo ya fedha kama sugu. Nikipiga rhyme droppers wana geuka bubu. Yeah, I'll be on every top 5. No ndumba, no voodoo. Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kakichwa chako chepesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kichwa chako chepesi ya utegui kitenda wili. Kama noma na iwe noma misijari, yeah. Wengi mlobebu wa mjumbali ya safari, yeah. Wanaomba siri ya kwa mkari. Game imejaa viburi, I'm the captain now. Kamu aramio ya kisomali, yeah. Tumekuja kupari na kujirusha na warembo. Wapenda fursa wanazali, wakicheka wana mapengo. Pop me champagne, we'll do it for the pain, you know what I'm saying. Voices in my head still confirming that I came to slay. Gumu waliwi gumu tena kari kisha wezekana. Niko macho silari kwa kwa najua mepangana. Napige sana panapouma mpaka seme ushaidi ulipo. Siogopi misiko super na tuliko toka kurudi mwiko. Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kakichwa chako chepesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwapo wapo, ya uko kama mimi. Kakichwa chako chepesi, ya utegui kitenda wili. Yeah, me